kyolina neba kwogerera nga tusetuka neba kugamba tindi muyaye nga kwekyonoonya mubwe bwesigwa timubavu mbulwadde oo tiwande kulira abambi wangumya omuyaga bwe gwajja ne gunyiga wambeeranga kumpi nawe nonyiga nakulisentula olusi nosula naye wandaga tino nfiirako olw'omukwano mungi gwe wandaga kekaseera nange nsasule kankutwale ewaka abambyefumbe sana waka siwa kubongo muje mumaka bakande beba mukwasisa senga na bakonga bakiriza bakugamba ni muyaye sicho kandi malaya omwavulu nkuperu chori atali na ya desimoni leka no kambalage chabakande bakumbade kukube mbaka palumwe ebigambo babietunge babietunge Bojera asuse Yesu byamula kasera kabadde kawanvu nebye bayogedde nabyo binji basajja bazinga mubunji nga gwe kyokoba mulyo kimanyi
kankutwale ewaka abambyefumbe
zikankutwale nkulage bakadde bange